kamahina malamalamai hoi ke mai o e no ku ka wa mo wanna One night.